This is the Mahikeng FM podcast.
Ra solo feletsa gore ga re boa re boa fa le Dr. Tumelelo matsatsing la gompieno, re bua jalo all things sexual and reproductive health matsatsing leno le la gompieno. Re tla bua gape le ka botlhokwa ja go ka ruta bana ba rona ka ga reproductive health from a very early age. Dr. Kantenya gore ra bona gore dilo di tshwana le bo teenage pregnancy and di tswela jalo go ka etegela mona genya rona ya Africa borwa Africa borwa actually pele re tsena Africa le fatse ka bophara ne.
Good morning Bredo, good morning Lady Mutsu, good morning Baretsi. I hope Lisa me go tsidirinya na gompieno, but please stay warm and no ga ke na
go design na go cloudy.
Really? Seasonal changes. Everything sexual health and reproductive health. Anything that looks at male and female reproductive organs and health, and not just the physical aspect as well. Rishaba also the social, Rishaba as well as the psychological and the emotional and all that. So basically, Rishaba Horem, first of all, physically, the preparedness of that particular part, yeah, healthy. Rishaba the organs, it's abo me, it's abo re. And then Rishaba the development, the hormones, everything that leads to that preparedness in order now a person is able to be reproductive. Then Rishaba as well at the emotional or social and the social part. We have so many children, and I do say children, because when you have people as young as 10 years of age giving birth, those are still children. So Rishaba gore go tla yang gore ya no re fitlhe to that point and gore you've got young children who are doing that. And sometimes we could say gore or one of the things we could talk about ke gore maybe gare prepare bana ba rona for when they get to that point mo botshelong ba bone, when they are able to reproduce. So having that conversation, maybe it's at the birds and the bees, ke tsore ba bitsa nyano, e leng gore you sit down with the child before ba tsena ko that level of maturity, get out like physical maturity. O bua le bona ba prepare gore kana ga motho a go tshwara fa or ga motho a go dira yana ga o sa batle ga go a siama, especially ga o le o santse lo monyane o tshwantse o bua or o itwane le gore o se ka nna in that situation. Then of course ga o fitlhage yanong age eo e leng gore yanong o simolola ya matsatsing ga o le mosetsana or le moshimane yanong, ga ke itse gore di wet dreams ba di bitsang ka Setswana, ga ngwana moshimane a lora and then
ke badimo do.
Okay, I get to give my demo. So you have to have conversations because yanong ga a tlhaloganye, maybe ga a tlhaloganye ka gore ga a itse, and it's a strange sensation. And then they want to do something about it. And unfortunately, yanong go strateng yanong ga a kopana le tsela tsa gagwe, the kind of education e ba e kry-ang ko yanong might not be appropriate. So be le gore ga ba tlhaloganye, especially bosetsana le bashimane. Bashimane are taught something different from what the girls are taught. So then after that, yanong e be nna gore okay, now that you are at that stage, should you do it or not do it and whatnot? And it all goes with consent. O tshwanetse o dumele gore wena ha wena o le ready. So whether you are ha ke batle gore young age, but how is it all about whether you're 18 or 28 or 48, then it's up to you, but it must be your choice. Yes. Whether you're a boy or a girl, sa nna gore ke motsana hela na leng option e o le mushimano na le option ya gore akagana. Then be re ha re shaba gape ya no re bua ka the physical aspect, ke re re bua ka the reproductive organs. So bomme can have complications that are associated with reproductive organs. Khona le khona le malwetse ara itseng bo HIV, bo gonorrhea, bo syphilis. Khona le khona le di problems with the cycle, maybe na le heavy bleeding or e le gore prolonged or e le gore ke shorter duration, and therefore e ka re ga o produce mae sentle or mae ga re le sewe sentle. Khona le khona le structural as well, mo le gore maternally, instead of having a normal uterus, popelo e normally, and a uterus ailing biconic, for instance, ailing for deep pain, yana bi dikopa na yana fara kuhun tinyan. So, kile me yunzo leka le mutoaha ho mukanoha ho li nelingwa na li ime maro osokola yana. So those are some of the things that you would go to the doctor or check or maro horang kuta aseba kayaana. And even before we decide horwa ima, otonto we check hela horo asengule singusi siami. Next thing we tla ima bukela gore gona le di complications ene go tla go prevent gore o khone go ima gona le fibroids as well I think right it's like endometriosis bo polycystic ovarian polyovarian cystic something ya no ke nna ke le bitse POC so those kinds of things need to be checked and then ka fa gape ke bo re le bone ba na le their own complications so go tsontse go checkwe le re gore ana sengwe le sengwe se siame it's not a simple thing ya gore yo mana ga ke a bua le motswana pele ke tla kwana
the correct terminology.
Yes, because gas khoa is easy, but I know but like ba le ka tsone gape gore go khone go nna le tlhaloganyo e but le bone borre they also have similar challenges ya ka tsone di infections di ka nanteng and also anatomical as well. Tse le gore di ka ba khoreletsa gore ba khone go nna ba participate or ba khone go nna productive and then khona le botse ditlanyanong tsiri tsamaisana le malwetse a mangwe ya ka ba thotlhola ba complain ke na le high blood ha ke no dipilisi ka re main switch ga se lemela so bo erectile dysfunction tselo gore you have to go o ye go doctor mbatla ba check and there are places that you can go to go bona thuso we tlhokang eo but I think the main thing ka reproductive health ke gore e tshwantse ene ga wena o batla ga wena o le emotionally psychologically physically and all of that
so khanya pateletsa batho gore tsa mathletsa mo go batla thuso ga ya siame ga ile gore ene ga isa nne ready
ga ile gore nna ke bua ka getting involved engaging in such first not kwa go batla thuso but engaging in the activities e tshwantse be le gore kwena o itlhopelang gore o batla go dira yalo ga o le motho wa mme ke khanya gore ana wa batla ga ile gore ga o batle kgona go bua ka yone ga ile gore ga o batle go ima le bona rena le di options a kere tsa medication or the injections that are dirisang. Unfortunately for borra ga gona se ba ka senwang ke hela that basic to me. E le gore ba bantsi ba e batle le bone because ba feela gore ga ke dira yalo ya go khabata main switch le yone. So o tshwanetse be le gore wena wa batla as motho gore yes let me get involved and if you don't want to you shouldn't. But it is obviously ideal gore bo le in a nice relationship e le gore gona le intimacy le gona go communicate and ga e le gore gona le bothata le gona go dumelana bo o encourage partner ga go gore tsamaya tle o go kopa thuso o go bona thuso gore kgone go itumela mmogo
you know doctor Harry busetsa back to ba leng gore santsene batla bagola ba leng gore santsene ba consider as bana ra itse gore ga jana go tshwanela mo malobeng mo leng gore no ka semolla gongwe matsatsi a gago sotse le bo 19 bo 20 go nana on the start as early as 10 o kgona jalo ya nong re tle re bone go tenya wa batsa di ba bangwe ba isa jalo for mama di contraceptives jalo le jalo a go siame go ka dira jalo gore go ngwana wa 11 years a bore nya ke a muisa ko kliniking a ye go bona jalo di thibela pelegi
na I think gore it is a good idea I mean ga ile gore go na le ngwana sa simolano ga ya matsatsing and you want to protect your child it's not gore ga o dira yalo wa mo encourage for a ne active but I think atikeng ke opportunity ya go ruta ngwana ga go empower whether ke ngwana wa mosetsana gore ke ngwana wa mosimane gore atla itse gore a ne le kitso ya gore ke eng se seleng available gore ka moso a ska iphitlhela a le mo mathateng a le mo di situations sentse le gore ga ipatle mo go tsone and this is not conversation not just for me ona le ngwana wa mosetsana o siameng even for the disabled ones this is a conversation I like to have with some of the moms baba na baba sana baba le disabled because ga ba khone go bua and they are vulnerable and they can be abused very easily so go botlhokwa as well to have that conversation with the parent gore how bona ka ranong ngwana ga go motsetsana o simolla go ya matsatsing don't you want go rumise go clinic gore la ga ka kra le ma go mothusa gore a ska nna a ska nna fertile ke real but some people ba feel gore ga o dira yalo yana o tsa away di right tsa ngwana o it's that debate it's something e buwe it's something to discuss. I think it will be a nice topic to have one day like ethics kind of thing motho a moruti motho wa health go bua ka khanya gore contraceptives for children
and also go tle go tenya ka nna jalo the longer you wear on contraceptives the chances tsa go ka ima di ya kotlase gore ya ngwana o gongwe somolotsa a 11 years wa go stopa le 25 wa bona gore so many years ntse a le mo go yone thibela pelegi e gore a ka skena jalo le di long term effects ga se tsa batla jalo go ka tshola ngwana
When every medication erenwang, any remedy eridrisang enale the complications. So yes, enale things that are associated with it. I mean, I know khane ke hola ne khona le challenge ya gore eish na ke batla go prevent ya nontsha. It can cause fluid retention, e be dira gore motho obviously and a little bit bigger, but that doesn't there's things that you can do. You can reduce salt intake, you can, you know, exercise and things like that to reduce that. So obviously how ya wa go butsa ka gore nka dirisa which options sa contraceptive khona le tsedi tengwang ka patlase ga letlalo. They're implanted under your skin and they release a hormone to help get prevention. The injections, the injectables, the device, reduce into chances of not pregnant. And then, of course, yabo helo benna kona kona sterile, not to sterilize, meaning ho kata di fallopian tubes or ho di bofa, so that maye khatla aska fetela uska na pregnant, basically uska na fertilization. So there are many options. You must talk about them. Ideally, you must talk about them whoever you're going to be getting your contraceptives from. But it's important to discuss this. For instance, mutona ling high blood or anali problem ya hotlota has a higher risk of developing complications when they're taking the orals. But they must talk to their doctor or healthcare provider who tla pele gore ke efeng e ka ntshwanela. I know gore ba bantsi ba rata gore ha nna ke batle go go dira into go gonwa dipilisitse gore ke victimize ha ke a clinic. So what they do instead of gore ba go tsa contraceptives ba nwa the morning afters type of thing, those tablets, which is wrong. It's not right, it's not safe, but they do it. So I think there's a lot of information e short tang ga gona maybe access or ga gona batho ba buang sentle, because ha go bua go tsaba gore tjo wa ba encourage gore ba dire heng ba dire postodo. Ke bona gona le potso,
eh gona le ntlhengwe gape doko itse ka re kgang ya go thibela jalo pele go ka re rorisitse bomme mo magetleng. Go le gantsi ga re bua ka go thibela pele re bua re lebile bomme mo matlhong. Jaanong motho a ka botsa gore ntle le gongwe go dirisa kgotlhopo, a gona le ka mokgwa mongwe rre a ka kgonang jalo go ka thibela pelegi ka gona?
Mo go borre le bone ga ke sho, ke itse fela yone le vasectomy e leng gore it's similar to what they do ka bomme ba bofa ditshuputsele tse di carryang dipeo. So gore di seke tsa fitlha, it's not supposed to affect your abilities and your activity. It just hella reduces hella fluid eo e tswang eo e leng gore e na le dipeo tso e dira gore e seke ya fetelela ko pele. Other than that, ke a itse go ntse go bua ka dipilisi tse borra ba ka di tsayang and things like that, mare ka re go negative bo re ka re ba anti
bo re o ka re lebile bo metota gore
bone ha ba itse ke nna gore ka teyanong kwa ena nontso batla go ntrepa gore a batho. All right,
ya gore ga dipotso ya gore ga dipotso
khona le etleng ya a botsa ka ectopic pregnancy le gore ga o kile wana le ectopic pregnancy. A great ectopic pregnancy is when the pregnancy implants in the tubes and not in the uterus mo popelo. So ga dira yalo, obviously di tshupu di dinyane ha ke khone go gola ha pregnancy ntse gola di peletsa le gore you are at risk ya go thubega, and then obviously it affects that tube and then tshupu tshwantse theater gore batla ba khone go ntsha pregnancy eo, and then tshupu could be lost. So sala ka e one, obviously it reduces your chances of falling pregnant, but it doesn't make it impossible gore khone go ima. So it is important ha un kilo wa na le an ectopic o ska nna depressed. Do communicate obviously with your doctor about fertility issues as well, in case you experience a difficulty how to email after that. But it is important to now communicate with your healthcare provider. And oh yeah, udula has who buys and tell them ska romela message you with her araba so long bua le no shibile mo matlong a khone go araba sentle.
All right,
na ne ke go la batho na mama ha dula le nna bua le na ba go ba rona ne ba le shay umphile buka
Gina.
Mr. Dono le Doko le motso le Mr. Rao Rao. Nna mo tabeng ya go thibela go inisa ga bontate se ke se itseng. ke gore bontate ba kgona go ya doctor ba dire two stitch only two stitch o ya boa go tibile wa robala go spetlele and then o e leng gore o feditse ka pelegi ke yeno e leng gore a kaya a go dira only two stitch me ya ba ikhutsa a tswa mo di thibela pelegi ntse di kana kana ke mama ji mo stopa sa ga mokgwetse
mama ji
enye mama ji go elit
le maburu ba rata gore di fabric is two le ba itse gore ba abo re ba se Africa le bone ba itloetse gore ba thusana le bomme ka yone tsela eo.
Yes mama ji, yes mama ji,
mana le mama ji gore a re tlogolong go leba hela bomme go ke maikarabelo a bone. Na go tsedi mo motho tla ba o manya mme gore o nna bana o nna ba.
Wena
o irang ka se mo se sentseng ja.
Ke nne tota ene tota ene nix.
And for the inequality settings, because but bashaba, how kashaba lebo me barona, you know, socioeconomic background also makes a difference. Ba banaling kitonya na kibalo kore kareba kuhu dimunya na and ba kona ko accessa that health banaling ma dia kwa ba na lidu options because na loko file kareba ba sna kito ba baling isolated kibone ba lokore ba
file sa baling vulnerable.
But we also advise. I mean, other things we sometimes are productive. How many you can have, how nilele cesarean section, I think maximum can be about 3 pregnancies. And then how nilele, how nale bana, try to space them every 2 years. So those kinds of things also have an impact on a mom's health. I mean, now it's about develop about the hypertension and all sorts of things, and you can die during pelegi kana because of those hypertensions and those bleed the bleedings as well.
Mongwa botsa ka fa gore keng seleng gore se dira gore gaole mo di oral contraceptives your period in a prolonged.
I don't think it's prolonged because oral contraceptives, depending on which ones you get, I get a dinner little hormones. These hormones try to mimic our normal menstrual cycle, like the way the hormones start on the thing in our own bodies. So everybody has different cycles. After 28 days, after 21 days, after 32 days. So with oral contraceptives, they are set after such a particular duration. So it's to try and regulate as well when your period is supposed to happen and how sometimes it also be choose like the flow. So maybe a cycle a little bit shorter and now hanna on contraceptives now that it's more regulated in the duration
it's longer. I think it
don't it tell linyana.
But you've been listening to the Mahiking FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahiking FM podcast. Mahiking FM 96.7 MHz. Sikokelo Salwaho.